Eish, hey madod. Bathini manje ngamlaba? Bathi. Ayanginandaba
eso. Efela umuntu ngabantu. Mina angiphilela abantu. Angiphili impilo zabantu.
Eish, ayi Sando, ayi abakhulume njalo, nginandaba.
Oh Sando, abantu bayakhuluma. Abantu bayakhuluma. Oh Sando, abantu bayakhuluma. Abantu bayakhuluma. Bathi ungifake kubonze. Bathi ungirikile. Oh Sando, abantu bayakhuluma. Abantu bayakhuluma. Oh Sando, abantu bayakhuluma. Abantu bayakhuluma. Bathi ungifake kubonze.
Sure.
Bathi ungirikile.
I find a pretty girl with some ass. She's my ride or die. But for now we ride. I got much to live for. Take you to finish door. You and I were meant to be, so we let it be. Umntwana omuhle fresh, nomusa usiphethe grand. Phela wena ulethiwe ngongumdali nabaphansi. Zogise Neverland, indawo ongayazi for sure. Ngiyadlala babe, usmile njani ngogise esikhefeni sami. Yongibambabamba hlala ipikipiki emabeleni. Ngiyadlala babe, sengifuna abakikize emabaleni. Jabula umane hlombe, khala abangani bencoma. But Mthobisi uye lona mntanami siyabona.
Oh Sando, abantu bayakhuluma. Abantu bayakhuluma. Oh Sando, abantu bayakhuluma. Abantu bayakhuluma. Bathi ungifake kubonze. Bathi ungirikile. Oh Sando, abantu bayakhuluma. Abantu bayakhuluma. Oh Sando, abantu bayakhuluma. Abantu bayakhuluma. Bathi ungifake kubonze. Bathi ungirikile.
Ushange voice ene grandpa ye police khanya. Ngisemnyameni ngithembe wena uzongibonisa ukhanya. Kahle ngiyakuthanda ngifuna wena sakhe ikhaya. Baby angidlali inkomo kusha masegcwele isibaya. Thandaza baby inkosi sivikele kulothando lwethu. Ebunzimeni indlula isixolele namacala ethu. Ngiyazi ngisazolingeka but uthando lwakho lusefu. Ngiyazi abondaba ndabo hlezi bekhuluma twele. Bathi wena ngikuthanda ibo bezwe ngobani. Bathi uthanda nginalo babone ngani. Mina baby ngiyakuthanda ni one of a kind. Sazo yo seven, soon uzoba Mrs. Me. E Abu Dhabi, sothenge wedding gown. Awusiye Milan for your suit yamataliyane. Awusibe moja, ngizokwenza ube ngowami. Faka indandatho, soon uzoba Mrs. Me.
Oh Sando, abantu bayakhuluma. Abantu bayakhuluma. Oh Sando, abantu bayakhuluma. Abantu bayakhuluma. Bathi ungifake kubonze. Bathi ungifake kubonze. Bathi ungirikile. Oh Sando, abantu bayakhuluma. Abantu bayakhuluma. Oh Sando, abantu bayakhuluma. Abantu bayakhuluma. Bathi ungifake kubonze. Bathi ungirikile. Sengizokhiyama ngekhi. Kujabula umama ekhaya. Kujabula umama ezala. Kujabula ubaba ezala. Kujabula udade wenu nana. Ngishaba for way. Hawananikhulumo. Awuthi ngibayekele. Bengithi uthando luyani. But ekhaya simphiwe must be. Ngathola wena themba lami. Impilo ibingekho lula. Omakhelwane bengihleka. Onondaba bekhuluma. Kanti bazithole kahle. Bona bakhuluma sahle. Baphinde bakaketha sahle. Vele impilo lakithi yehle.
Cela kukubika. Cela kukushada. Hlile sobabili lena siphume sentweni. Nangumama wami. Ngicela kwenzela zonke izinto ngingayifisa. But ngidlisile. But ngiloyile. Phela ngilobolile. Kanti ungenzeni, kanti ngonini, mina ngithanda wena.